Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese aho muri hose kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri kiganiro muri isanga uyu munsi nk'uko bisanzwe buri wa gatandatu turabaha umwanya mudusangize ku makuru y'iwanyu. Kaba ariko mbanje gushimira cyane abamaze kutugezaho telefone zanyu kugira ngo tubahamagare, abatari baziduha namwe muzitwoherereze telefone yacu ya WhatsApp muziduhaho ni akamenyetso ko guteranya 1 202 441 931. Mutubipe rero kuri iyo telefone cyangwa se muduhe nomero zanyu kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook. Mbibutse ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi mukadukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Radio yacu rero ni mu ijambo rimwe. Mwatugezaho ibitekerezo byanyu ndetse n'inama, ibyo mwifuza ko tubaganiriraho mu biganiro byacu bitandukanye, cyane cyane ikiganiro kimara isaha cya muri isanga. Muri aka kanya rero ikiganiro muri isanga ni live nk'uko bisanzwe. Nongere mbahe ikaze mwese kuri uyu munsi wa gatandatu kuri radio yanyu. Mukomeze rero kutugezaho nomero zanyu, abishoboye mutubipe tubahamagare. Reka tubatangirire tubagezaho akaririmbo kugira ngo murusheho kugubwa neza. Indirimbo igitekerezo ni ya King James.
Change kare mfatu mwanzo wakugukunda n'umutima n'ubwenge dore mukukozaje ukozaje umutima wanjye uwiharira wenyine sanje mo Sante bikunze ndakurota n'ukuri Sante mo kwibuka mo kitaniyemeza kugukunda nona bimenye kuri nge n'ukw'igitekerezo cyanje aye Quid you take it as a charge?
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutababarire ibyuma byari bituvangiye ariko nize ko akukaririmbo igitekerezo ya King James yaba nyuze ati nuko igitekerezo cyanjemo none rero ubwo iyo murimo kumva ubu ngubu muri aka kanya ni iyo muri Tanzania ni Diamond Sikoni ubwo rero tujye ku murongo wa telefone twakira abakunzi ba Radijwi rya Amerika Pascal Bruce uranyuma.
Ego.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza nawe.
Urahagana heza.
Ewo ndi mu Rwanda mu karere ka Nyamasheke burenge ni cyane.
Ye. King James ati nguko ku gitekerezo cyanjemo nawe ubwo hari ukuntu igitekerezo nawe cyakujemo cyangwa se tubwire nuko igitekerezo cyo kumva Radijwi rya Amerika cyakujemo.
Eh igitekerezo. Aho bavuze neza cyane. Ora radio ijwi rya Amerika n'Abanyarwanda bashishikariza kwikunda cyane kubera bitangaza amakuru meza. Arangira rero igitekerezo cyahise kizamo cyo gukunda ijwi rya Amerika. Nayikundisha n'abandi duturanye cyangwa bahandi hantu.
Ndabigushimiye cyane. Ndabigushimiye cyane. Hanyuma igitekerezo cyo kugira ukunda se cyo cyari cyaza.
Gusa mbona bari kubitekanya. Ngo se shora kwa mfite umufiyansa ariko tutarabitegura nk'ubu njye narangiza ugasigasiga isinjye nayirangiza ntabwo ishobora guhita uzana umugore uwo mwanya ariko ubu ufite umufiyansa mushobora kuba mubipanga mu minsi izaza
ugomba kubitegura kuko umubano kubana kizabatunga uko muzabana byose mukabaza mukanamenyana
tukamenyana bihagije cyane rwose buriya umuntu mwabana mutaramenyana nago mugera ku ntego muba mushaka kugeraho
umuntu akamenya ko azihanganira undi mu byiza no mu bibi
Sisi mbara kuhitu muna huu kango ashaka mugore Mwese mubi usona Mufiora huu kufati jihe mkagani rabi hajije Nama kosa mukora Janye niche mshaka kujiraho Kawazu kumukunda na wakukunda na ajwazo Jite kireza chacha kujia wale kuchitaranya mwikoru kwa neza Uri jite kireza chacha umunu Vigiraho iyo yumbi shabi shaka kajichira mwikoru kwa kandia jizeno kuneza shaka kujiraho
Yoyargo seni Ye hanyuma saho ngaho iwanyu ni makuru ki watubwira
Makuru ki nk'urubyiruko ubu ngubu Ye turebye dusanga mu Rwanda hari aba urukiruko ruko dimyitagatiro cyane ndetse n'abasaza n'abakecuru batugiye babikonda ku buryo buhagije ubwo bikiri kuvuga ni champion w'u Rwanda ndetse na n'ikipe yitwa Arsenal iri gukina na Mukura aho usanga hano mu Rwanda nyine abantu bishimye cyane bavuga ati Mukura nyine bikore cyane tsinde cyane ubu Mukura imaze gutsinda Arsenal igitego kimwe wasanga urugusanga abanyarwanda bose bishimye cyane ubu ngubu ubari no muri weekend bari kwifatira agacupa bavuga ati Mukura iri gutsinda kandi n'ubundi iri kwata akazi kaza cyane ugasanga nyine abantu bishimye cyane
murimo kuyifana mwese
twese abareyo urabeza abareyo bangana n'abaepiyara ariko bose ubu ngubu ubwo rero iri gukina hari abavuyemo bajya ku kibuga Mukura iri gukiniraho ubu ngubu bari kuyifana cyane harimo nka mirongo inani ku ijana bose bari muri stade nta kibazo
kandi hameze neza
hameze neza rwose umwuka ni mwiza nta kibazo urabona abantu bose bishimye urabona ikirere kimeze neza nta mvura iri gukina neza nta kibazo ubona nyine bari kwatakana urabona Mukura na Arsenali yari yakinye kane kabiri noneho Mukura iratakira ibatsinze igitego ngo bahise basambagura ya myanya yose ubu Mukura bose bari kwatakana nta kibazo urabona ko Arsenal yari yafunze ariko ubu ngubu yafunguye noneho umukino ugiye waryoha cyane
umupira urashyushye rero rwose
birashyushye cyane rwose
ndetse mbere y'uko nkurekura reka nkwibarize gato y'ubwo uri Nyamasheke hari ngaruke gatoya kuri bya bindi by'igitekerezo hari amakuru tujye twumva ko abakobwa bagura abagabo aho ngaho wowe nawe urategereje cyangwa niwe uzashaka ntabwo umugore ari uzaza kugushaka
moje kuno byumba n'ukuntu mbibona n'ukuntu numva buriya nanjye nkunda kumva ibitekerezo by'abantu batandukanye njye kubanza tuvuga ku cyanjye gito kucyanjye giti ubundi umuntu muzashakana cyangwa mukundana ntabwo ushobora kugira ikintu cy'indonke ubwo indonke ni ikintu ushobora kumusaba amafaranga ibintu bisanyira amafaranga kugira ngo ngo umukunde cyane kuri yanjye mbona n'ayo mafaranga iyo yatanze urugo rwanyu rwose ntabwo rushobora kugera ku ntego nyakuri mwavuze bavuze mbere yaho mugitangira gutereta tuvuga gutereta ntabwo intego yanyu mushobora kuyigeraho mu gihe umukobwa yaguhaye amafaranga niyo yaguhaye yewe umukunda muri cya gihe ya mafaranga wayahawe
yamara gushira
mugahita mutana rwose ibyo ngibyo mbona bibaho cyane ku bantu bayahawe n'abayatanze
urabazi bagiye bayatanga gutyo kugira ngo barongorwe
baba bariho cyane ndabariho rwose abijya bariho
karaga parantezi kubera ko nzi ko aho ngaho iwanyu nyine mufite umwihariko
gusa ntabwo ari imirenge yose hari imirenge iba ibikora nk'iyo mwaka Nyamasheke cyacu nanone n'umurenge ushobora kuba urimo nk'akagari kamwe kabikora ibyo ngibyo ugasanga harimo nk'akagari kamwe gusa nyine ugasanga n'abayobozi bajyaho kenshi babasobanurira ariko ugasanga umukobwa aravuga ati ngize imyaka 30 nta muganda ye nabona bigende bitereka mpamvu se kumuha amafaranga ubundi rero twibanire ibintu bigenze neza
ni hatatu
ugasanga nyine za ngo ziratana kubera amafaranga ashize ugasanga nyine bigenze bityo nyine baratanye kubera iki bwa bushobozi bari bafite amafaranga bari bafite umukobwa yari yazanye cyangwa umusore kuntu runaka amafaranga arashize baracanye ugasanga nyine ibibazo biriyongere mu muryango
yewe ubwo ni ukubitega amaso yenda bishobora kuzacika cyangwa se
gusa ntabwo na radiyo nyine mujye munaposinga inkuru tukazibona nziza mujye munigisha wese abantu benshi bakurikirana interinete mujye mubigisha natwe ino twigishe n'abayobozi bigishe bizagira aho bicika
niyo mpamvu tuba tubagezaho ayo makuru kugira ngo buri wese agire icyo akuramo yifatire umwanzuro we
nibyo rwose mukobwa ndakubwiye mukobwa ari kumva ijwi rya Amerika ayifaranga ku musore rekareka ntuzari muhe uzamenye ko atagukunda rwose.
Urakoze cyane Pascal.
Yego.
Ukomeze ugire weekend nziza.
Yego namwe murakoze cyane, turabakunda.
Iyi natwe nuko turabakunda. Emir. Emiri.
Halo.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe cyane, amahoro neza. Amakuru yandi.
Eh, ni meza.
Yeri mbiza cyane.
Eh, urahagana he?
Ah, ndi muri Australia niho ndi.
Eh. Eh, uri mucuti wacu muri Australia.
Yego.
Ntabwo ijwi nari narimenye. Tukunze kuduhamagara.
Yego.
Eh, murakomeza meze neza?
Eh, turatumeze neza kweri sinzi namwe.
Awe rwose natwe turashima. Tumeze neza.
Eh, ni byiza cyane.
Gusa twiteguye kaneze kaza kuza kugwa mu kanya. Ariko turizera ko n'ubukonje bugiye kuba bwinshi. Baravuga ko kuwa mbere ho rwose bizaba bikabije. Ku buryo neze cyangwa se imvura izagwa muri iyi weekend ishobora kuza kwa kundi bigenda bifata hasi hakanyerera.
Biri kinyuranyo rero naha ni wacu turi muri sama twe n'ubushuhe kabisa nibwo buturembeje.
Oh, ubu ni sama twebwe ni iveri nyine ubwo urabyumva.
Ye nabyumvise. Ye nuko nuko rero nashimye cyane mugitangura ikiganiro kuko mwatubwiye ko kumbure ko two ko twotanga ibyiyumviro by'uko tubona ibiganiro bica ku icyo rya Amerika byobandanya bigenda neza aho tubona kogorora. Nabitengurutse cyane kandi icyo rya Amerika nsanze ndarikunda cyane.
Urakoze.
None rero kuri ibwo imbere y'uko nuvuga mu makuru navuze icyo gihe naringize nti mvuge ku nkuru mwigeze kutushikiriza ku itariki zitandatu kuri ngaha ku biganiro muri isanga.
Itandatu y'uku kwezi
zari ibyuza icyo kiganiro cyari meshwa n'undi mushinga ntahe aba mu ikambi y'imahama asanzwe arongoye undi mugwi wabishyize hamwe wita NGDB. Ubwo rero umumenyeshamakuru yaramubajije ko hari ingorane yoba yahuye nazo muri uwo mwaka uheze wa 2018. Hanyuma yaramwishyuye n'agahinda kenshi cyane, aramwishyura yuko bahuye n'ingorane muri iryo shyirahamwe kubera hariho uwundi mupatroni ngo yitwa Brigitte Judithe wo mu Busuwisi. Yari yemeye kubafashisha imashini za orodonateri zitanu. Hanyuma biragorana ukuntu zobashikira kuko urumva ryari ni ishyirahamwe rikiri ritoya rikiriko riritunganya. Biragoye ukuntu barungikira umuzigo ngo uve hariya mu Busuwisi ubashikire, hanyuma baca basaba ko uwo muzigo ngo bowucisha mu ishyirahamwe ryitwa Maison Shalom. Bararungitse izo mashini uko ari zitanu. Mugabo Maison Shalom ngo yarase kuzitanga. Mu nyuma wazitanze arababwira ati nzobarungikira nzanzanye imashini zibiri ko nimubireke ko byabagoye ko base kuzibaha ngiye kuzizana ndabazanire zibiri basi. Nawe agarutse kandi baramwankiye ko yinjira ngo muri iyo nkambi, hanyuma izo mashini zitwaza na Maison Shalom kandi urumva iyo bimeze uko nibaza yuko twaca tukenera inkuru twagumye turindira yuko muzotubariza abo barongoye Maison Shalom nabo bakagira icyo babivuze ko kuko warumva ko urya mushinga ntayarongoye rya shyirahamwe yavugana agahinda kenshi n'umubabaro kandi byarumvikana. Ni nacyo gituma twagumye twitega ko hari inkuru ijwi rya Amerika rizodutohoreza mu barongozi ba Maison Shalom kuko bisa n'ukuntu boba bavuye mu Burundi abarongoye Maison Shalom menga harimwo utugorane tumeze nk'utwo.
Uravuga Maison Shalom irimo ukorera mu Rwanda ubungubu?
Ego niho byari bihagaze.
None se mire mbabarire ntabwo ikiganiro nagikurikiye, ariko urashaka kuvuga ko ayo makuru yose y'ukuntu imashini zaje zikagera muri Maison Shalom ntibazitange byose byavugizwe n'uwo musore mu kiganiro?
Davido niwo mu histori mu kiganiro arongoye ugwaruka rw'imahama rusanze rwigisha rusanze rufise rwigisha umwuga wo guteka hanyuma rero bari bafite kuri programa yabo bari bafise gahunda ngo yo kwigisha ugwaruka gukoresha ordinateur cyangwa computer hanyuma rero bararonga umugira neza mu Busuwisi azibaha byose byavuzwe muri icyo kiganiro nyene
ubwo nshobora kumubwira akazakora iyo SVV akareba aho ikibazo gihagaze ubu
mucamugomba mucumvirize ni ku itariki zitandatu zo ku kwezi kwa mbere niho icyo biganiro cyabaye.
Okay, sawa, urakoze cyane.
Harimo amakuru rero yavuzwe muri iyi ndwi cyane yavuzwe cyane rwose yarabaye havuzwe inkuru zibiri zivu imwe yavuga inama yimirije ya East Africa yimirije nk'izoba mu kwezi kwa kabiri hagatavugwa rero n'ibyo by'amatora yo muri Congo ariko rero naca nibaza yuko byobaye byiza mudutumiriye abajejwe izi nama za East Africa kuko jewe numva kumenga bizohava bibamo ikibazo kinini iyo urabye ibivugwa hagati y'u Rwanda n'Ubuganda ibyo leta y'Ubuganda ivuga ku Rwanda iby'u Rwanda ruvuga ibyo muri iyo nzwi bamaze iminsi bavugana iby'u Burundi n'u Rwanda ukuntu bimeze hanyuma hakaba himirije inama hatabanje kuba inama yo gushyira hamwe abo bantu no kuvugana ingorane ziri hagati y'ibyo bihugu. Ubwunguma niyumvira ukuntu iyo nama izoba bikakunda mu mwanya umukuru w'igihugu asigaye atafite ingorane n'abandi bakuru b'igihugu azoba ari Magufuli gusa bigasaba ingora ni nacyo gituma numva kumenga byoba byiza mudutumiriye abo byega hanyuma tukababaza uwo mwizero bafise aho bawukura n'igituma bibaza ko hashoboka inama yindi atari inama yotuma ibyo bihugu bibana neza bavugana ukuntu bona bana neza nimba hari iyindi nama yoza imbere yabo igashoboka. Icyo niko nariko ndasaba kumenga bishobotse.
Urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe. Buriya no kuwa mbere tuzakora ibindi biganiro kandi tuzagikaruka cyane kuri ariya matora yo muri Congo, ubwo uzakurikire tange n'igitekerezo cyawe.
Murakoze muhezagirwe
rwose. Nawe urakoze cyane. Twakire noneho Jean Pierre, wiriwe neza?
Wiriwe cyane.
Urahagana hehe?
Ndahagana i Makamba.
Mumeze mute Makamba?
Makamba turashima Imana, akavura kenshi gusa.
Kenshi. Karimo ko hari cyo karimo kwangiza? Kuvuga kenshi.
Mugabo mutizuba gya koreraka.
Hanyuma nandi makuru wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Makuru twashaka gushikiriza, amakuru yerekeye ikena gy'igitoro. Na gihe gitoro mu karere duherereyemo cabaye ikibazo nani kananira abahinga. Kandi urumva iyi gitoro rero gikenye ubuzima bw'igihugu nka bwose buca busa n'ubuhagarara.
N'ibiciro birazamuka.
Ibiciro biraduga nyene, hanyuma abapasaje ugasanga bariko bagira ingorane nk'ahantu hahora hagendwa nk'ibihumbi bibiri ugasanga hasigaye hagendwa nk'ibihumbi bine. Ukazusanga rero ubuzima bw'umunyagihugu buriko buragorana cyane.
Ubu iki gitoro kirabiravugwa henshi, bikunze kuvugwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Mumaze igihe cyarazamutse aho ngaho iwanyu namwe?
Ntabwo cyazamutse gusa, ahubwo ni cyacyo ubwa mbere urumva cyarakenye. Hanyuma barakizamura, ibiciro barabizamura. None ubu niho kandi cyasuye gukena kandi.
Ubu noneho nta naho mushobora kujya.
Ntawe gishobora kuboneka kuko niyo ugiye aho bita ku mamarshe ntware ntacyo ushobora kuronka. Ukazasanga rero ni ikibazo kinini ya kuntuze ku banyagihugu bato bato.
Hashize igihe kingana iki ubwo?
Ubu hashize nk'ibi nka zitatu, hafi ukwezi kose urumva kwa kwa ikibazo kidasanzwe.
Ni byinshi.
Twari dukeneye yuko urumva ababijejwe bagire icyo bashikirije, kuko urumva ku munyagihugu nawe muto gica kiri ikibazo gikomeye cyane.
Nibirumvikana. Twizere ko barimo kugerageza kugishakira igisubizo. Yego, urakoze cyane Jean Pierre.
Ndaba murafate namwe.
Eh, komeze ugire weekend nziza. Yereka dukuba tukomeze tubagezaho n'utundi turirimbo mu komeze kuryoherwa na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Radio rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutsa ko mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Ikiganiro muri isanga cyo kuwa gatandatu aho tubaha ijambo tukabaha umwanya mukatugezaho amakuru y'iwanyu mukayasangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Tujye noneho muri Uganda. Okelo, uranyumva?
Nakumva mwiriwe mwaramutse.
Mwiriwe neza, umeze ute?
Turakomeye.
No, akazi karagenda.
Oya, akazi karagenda, ariko turenda gutangira amashuri ku wa mbere.
Mhm. Ubwo ugiye gusubira mu ishuri?
Ngiye gusubira mu ishuri.
Mhm. No.
Ngiye kwiruka bya Krismasi.
Mhm. Byararyoshye se?
Eh, biruko byagenze neza kandi ntabwo byapfuye ubusa.
Eh, wagiye gukorera agafaranga?
Nagiye gukorera agafaranga ku bwato.
Nizeye ko ukuye mahageze yo kuriha Minerval.
Eh, biranyorohera cyane kuriha Minerval.
Okay, c'est bien.
Eh, ariko ikibazo kitugora ni ukuba mu gace turimo kano kakora ku gihugu cya Sudani, biratugora kubera ishuri ryanjye riri Juba muri Sudani.
Mhm.
Gukora urugendo biratugora cyane, twasabaga ko government ya Uganda yazatwegereza amashuri hano hafi ajyanye na technical.
Ko bibagora kubera ko urugendo ari rurerure cyangwa uburyo bwo kuhagera ntabwo bworoshye?
Uburyo bwo kuhagera biroroshye, ariko urugendo ni rurerure kuva Padere ugenda Juba muri Sudani no n'urugendo rugoye, kandi amatiketi nayo ugasanga ni ikibazo. Ika no gutindayo, tuza mu weekend tukamara icyumweru.
Wiga
ibijyanye n'amashanyarazi.
Niko karaka uba wabonye ubwo kajanye nibyo wiga cyangwa nibindi ubukora kugira ngo bashe kubona amafaranga
mugiye kibiruhuko mba ndi gukora kandi karaka
ye hari cyo watubwira se kihari aho ngaho wanyu muri aho juba cyangwa aho ngaho urimo gukorera
iki ari yende urebye nizuba n'ibyo gusa nizuba ariko kandi n'abaturage bahura reba igihe cy'ibigori kiragezemo basarura ibigori abandi barasarura ndetse urebye ibigori birahari bari gusarura
ubu murimo kubyotsa ku bwinshi
nibya nawe
duhe natwe twirireho
nta kibazo dusangire nubwo muri Amerika ariko tuzajya tubibuka hari igihe kizagira muze murye namwe
ntacyo mfa kuduhumuriza muri telefone
yego hari amakuru ari byo nifuzaga nanjye kuba nakongeraho ku makuru y'iki cyumweru yatambutse
yego
ndashaka kuvuga kuri iki kege kuri iyi nama yakozwe na Afurika yunze ubumwe ku matora yo muri Congo akenshi twabonye ko bano bakuru b'ibihugu bya Afurika bavuze ngo amatora yo muri Congo ntabwo yagenze neza basaba ko bayasubiramo ariko icyo mbona ndi kubona Congo
kubarura kongera gusubiramo amajwi kubarura amajwi
ndi kubona Congo bagireka kubera ko Congo bayireka yigenge perezida watowe niwo uwo nguwo arahagije ibyo kuvuga ngo perezida watowe ntabwo abakuru b'ibihugu bya Afurika ngo basubire mu majwi bongere hari ibyo bari gusaba Congo ngo isubire mu matora ibi byari bibaye amahirwe ko abanyekongo bitorera umuperezida wabo hatabayeho kudeta hatabayeho imvururu z'abaturage ngo amaraso ameneke n'amahanga yarabyishimira kibaza ko ibyari bibaye byari bihagije Kabila yari yarakoze neza cyane icyo mbona Kabila yari yakoze aha nabonye ndajya mu nyemerere mvuge kuri ibi bitero byabereye Kenya akenshi ndi kureba ko isi cyangwa ibihugu bya Afurika byakarebye ese Al-Shababu niki bituma igaba ibitero muri Kenya cyangwa muri ibihugu bifite n'ingabo mperutse kumva ko n'u Burundi babuburiye nabwo ngo bushobora kuba bwaziteguye ko bwagabwaho ibitero na Al-Shababu
twizere ko atari byo
ego ariko bari barabivuze ariko kandi icyo mbona Al-Shababu igisubizo ntago ari ukuyirasaho reka kuba akawa mugani basya ngo mu giswahili ngo moto ya dawa ya moto ni moto
bwira batabyumva nyine bwo muriro babwire icyo bisobanuye
bavuga ngo umuti w'umuriro ni umuriro ariko ntabwo byakabaye byereka umuti w'umuriro reke kuba umuriro ahubwo ibi bihugu byicare n'amahanga bamenye ese Al-Shababu ni iki gituma iri kugaba ibitero yica abantu kubera barimo baratwizeza ibitangaza Al-Shababu turimo turayihasha ejo bundi batera muri Kenya perezida wa Kenya yagiye kuri TV ya Kenya na radio avuga ati abaturage ba Kenya muhumure Al-Shababu turi kuyinesha turimo turayica nyamara ntabyo tubona n'izi ngabo ziri muri Somalia za Uganda n'iza Kenya n'iza Burundi ntacyo turi kubona ziri kumarayo
ku bwawe rero byaba ibiganiro uretse ko nanone n'ibiganiro nabyo haraho bigeraho bikananirwa cyangwa abantu bakananirwa kumvikana cyangwa ntibashake no kubijyamo
yego ariko burya nta kidashoboka kubera ko Al-Shababu babanze bamenye icyo uko turi kubibona Al-Shababu ifite imbaraga bafite ibiryo bafite amafaranga bafite aho bakura imbunda bafite amaradiyo arenga mu 10 bibaze se ibi bivahe izifashanyo babona aziva hehe iki cyafasha isi ndetse na Afurika tukagira umutekano wa Al-Shababu
ibyo uvuga birumvikana rwose hari ukoresheje umuriro ku mugani wawe ahita ashotora undi nawe agashaka kwirwanaho hanyuma muri rusange abaturage akaba ari nabo bahazaharira
niyo bazaharira none
yego
ndabashimiye cyane reka soze mbasaba akaririmbo
reka ndabaza Geoffrey niba hari ako agufitiye
batita Sarakaba.
Sarakaba
ka kari muri ringara ka papa Wemba. Mungiriye neza mwagashyiramo kandi namwe kabashimishe n'abanyekongo cyane cyane.
Reka turareba niba kari hafi, kubera ko ubu urabizi ko ibikorwa cyangwa se ibigo bimwe bya guverinoma byarafunze hari na library aho tukuri imiziki, naho harimo bimwe bifunze. Ubwo reka ndabwira Geoffrey arebe niba hari ako yabona.
Murakoze cyane.
Sarakaba ya papa Wemba.
Ego, yego niyo.
Ashobora kuguhe indi aramutse abonye indi ya papa Wemba yayiguha, hanyuma ko kandi akaza akagushakira yitonze.
Nifuzaga Sarakaba.
Sarakaba. Okay, azayishaka yitonze, hanyuma ubwo ngo tuzayiguha reka nkwizeze kwa gatandatu nibiramuka bikunze.
Aha, kataboneka. Mume akaririmbo kumuririmbyi bantu James Brandy bakita Goodbye My Life.
Goodbye My Love.
My Life.
Life.
Yes.
Okay. Turareba.
Murakoze.
Urakoze cyane.
Umunsi mwiza cyane.
N'amasomo meza kandi.
Murakoze cyane, ndabashimiye.
Bye bye. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga kirakomeje. Twakire noneho Nsengayire.
Halo,
uranyumva neza?
Ndabumva neza.
Ni wiri urakomeye?
Muraho.
Yego, urahagana hehe?
Ndi Gikondo.
Aha, wari watwandikiye kuri Facebook uvuga ko udukumbuye tuguhamagare, hari hasize waherukaga kuvugana na Radio Ijwi ry'Amerika ryari?
Hari hasize igihe mu wundi mwaka, dusoza umwaka.
None se ko waduhebye ku mugani w'Abarundi? Waratwandikiye cyangwa ntitwabashije kuguhamagara?
Ntanga nomero, ngatereza ngaheba.
Aho ntituguhamagara tugasanga wowe wagiye mu bindi? Hari telefone muduha twazihamagara cyane cyane kuri Facebook, mwamara kuziduha twabahamagara, simwe ntizicemo ngo umuntu ashoboye kuboneka, ubundi ugasanga umuntu yitabye cyangwa yiriho. Nuko urumva rero ikiganiro live turakomeza, iyo tukubuze duhita dukomeza tugasanga ukundi.
Ahubwo ayo niyo yenda nicyo navuga cyaba cyarabaye yari igihe mu buri umuntu. Ariko njyewe inshuro nyinshi ntabwo hashira iminsi ibiri, niyo naba nakabiri ntabwo hashira iminsi ibiri ntatanze nomero. Hari igihe ntanganyine nomero yenda ubwo mwamamagara yenda cyangwa se n'amarezo yenda akaba yabura ku mugani mukambo.
Ni amahirwe noneho turakubonye. Amakuru iki rero?
Amakuru ni meza, ndakomeye, ndashima Imana. Urebye umwaka nutangiye neza ndi muzima, iyo umuntu ari muzima burya biba ibindi n'inyongera.
N'ubundi baravuga ngo haguma ubuzima.
Haguma ubuzima burya. Narimba kumbuye nyine, nemba kumbuye cyane hashize iminsi, ariko mba ndumva umunsi ku munsi makuru, mba numva amakuru yanyu n'ibiganiro bitandukanye ngenda mbyumva.
Urakoze kutuba hafi rwose.
Ariko hari akantu nari nabasabye kera, niyo mwara akavuzeho
ngaho. Rero reka rero tube twarakibagiwe cyangwa yenda twarakavuzeho.
Warambwiye ngo uzakam
nyibutse
nababwiye ngo mureho muzashyiraho akantu kajya ka, kuko hari ibiganiro bijya bijyamo nko ku manywa. Noneho byajya ibiganiro byo ku manywa, abantu ntibabyumve kuko batazi igihe bigiramo, batazi n'amasaha n'amakuru umuntu agafungura agiye kurangira. Nekakaze ko nyine kuko abantu benshi bakunda kumva kino kiganiro cyangwa se ntihabura nimugoroba, abantu benshi bakunda gufungura radiyo. Naza tuyenda hari ukuntu mwazashyeho mugashyiraho nk'akantu cyangwa niyo mwajya mutwibutsa amasaha y'igihe ibiganiro uko biba bikurikiranye.
Ndaza kureba, numvaga ko kantu twarakavuzeho, ndaza kureba niba nta cyo twashyize kuri Facebook, kuko urumva abantu baba bakora ibintu bitandukanye. Ndaza nzongera nzareba neza gahunda y'ibiganiro.
Iyo gahunda cyane cyane iyo y'Ikinyarwanda n'Ikirundi, abantu benshi hari igihe mu mbwira ngo ni saa moya n'igice n'urugero, akavuga ati
siko nafunguye se nkumba ntazi cyangwa ko yafunguye nko mu ngo muri weekend kuko ari ibiganiro byinshi muri weekend bita nk'amakuru y'igenda ushaka kutayumva yenda
cyangwa ugasanga hariho izindi ndimi kubera ko hazi izindi ndimi za radio ijwi rya Amerika
kubera ko umuntu aba atazi nyine
ndaza kuza icyo nzongera nkibutse mukajya murebera nko kuri Facebook ariko ubusanzwe hari igihe dukunze kubivuga nuko gusa ushobora kuba wumva rimwe na rimwe akantu gatoya umuntu atavuze byose ko nani ubivuze byose icyarimwe bishobora gufata umwanya
ariko mwiyo mwajya murabishyira kuri Facebook nabyo nta kibazo
urakoze ni igitekerezo cyiza nzareba neza
ariko nano mukajya munabwira n'abantu hari gahunda zicika abantu nyine na kiganiro cy'umuzi cyari igihe abantu baba bifuza bakabana ariko bikorwa gute nanjye ari igihe nyine ngasanga ari igihe njya nanabatuma mumbwirire nk'ukora ikiganiro azamamagare ngategereza akaheba
reka nkubwire uburyo bworoshye rero noneho wakoresha kuko hari reka nisegure cyangwa se nsabire n'imbabazi na bagenzi banjye niba hawe warigeze ubivuga gutyo tukibagirwa kuguhamagara ngo twibagirwa kugutumikira kuri Thomas ngo guhamagare uburyo bworoshye ni ugutanga kwandika ugakoresha hari email na nabahaye radio yacu @gmail.com nk'iyo ngiye uyikoresheje ushobora ukandika uvuga ugatanga nomero yawe mumpamagare mu kiganiro dususuruke cyangwa ikiganiro cy'umuziki icyo gihe message uyibonye ashobora guhita ayibutsa Thomas cyangwa se nawe agahita ayibona ibyo ni byoroshye cyane kurusha kudutuma ushobora kuntuma hari kuntu umuntu ashobora ndava hangajya mu bindi nkibagirwa nko kumubwira kandi ubu nta nubwo ahari ntiyakoze ubwo rero urumva ko byoroshye kugenda direct ukagira wowe ukamwiyandikira ugahita umubwira
aho je ni sawa ndumva none ari byo byakoroshya
ariko nizere ko ninabyibuka rwose nzamwibutsa kuwa nko kwa kabiri
ubu ngubu ubwo uzahita umunyibukiriza nubwo ndabizi uzabyibuka
ndumva mfite icyizere gihagize
ndabyizeye
nzagerageza urakoze cyane ndabwira Geoffrey azanyibutse nawe turi kumwe hano ku buhanga bw'ibyuma buriya nawe azanyibutse
hazakwibutse ntabwo uzibagirwa ndabyizeye kabisa
hanyuma zari akaririmbo kihariye wumva wifuza kuzamusaba byibura ngo mubwire aza n'agashaka
kihariye
niyihe ushaka cyangwa uzabanza uyitekerezeho
oya ntabwo nakamara azakanshakira agashyashya ka jayipura
gashyashya kabisa sawa ubwo niwandika ariko nawe ntubyibagirwe nyine radio yacu @gmail.com sawa urakoze rero rwose sengayire ukomeze ugire weekend nziza
sasa murakoze murakarama muzamumbwirire kabisa
nawe urakarama twakire na John John wiriwe neza urakomeye
ndakomeye nyine
imana isinzira iyo uri hehe
ikambi y'impunzi y'inyarugusu
uri nyarugusu mwiriwe mute nyarugusu
ati nyarugusu nyine turahendahenda na kano gasho nyine dufungiwemo
na gasho
kandi gereranywa na gasho
naringize
ngo dukore imirimo ego amakuru nayishatse kubagezaho nyuma yaho leta ya Tanzania ifatiye za ngingo mu karere zo gukandamiza nyine impunzi
uravuga kubabuza gukora ibintu bimwe na bimwe mu nkambi
urabona amapikipiki yarahagaritswe amafarumasi arahagarikwa amabeskeri nanye nari yahagaritswe mugabo bari ku bisagashi barayugurura ariko mu ndwi zibiri ziheze
hasigaye amapikipiki gusa niyo atararekurirwa
amapikipiki narugurugwa cyo kimwe n'amafarmasi mu ngingo bari bafashe ico buguruye gusa yabaye amabeskeri na yamakinga umuntu bizigirizeze bari kwa gusora itangazo bavuga yuko kibujijwe kugira ibyo no kwita taxi zero guca udufaranga uciye kwikinga no kuvuga gutwara abantu no kuvuga dufite isoko bita ya mungano no kuvuga isoko rusange umuntu wa gatanu irinzirema abasungusungu bajeje umutekano w'ikambi usanga ku mabarabara batonze bagufashe rero ufite nk'uhetse ku ikinga iryo kinga ryabanza ryahagarikwa
iryo soko riri mu nkambi imbere cyangwa riri hanze
ya ni ukuvuga ni kambi rihuza impunzi zo ngari nyarwusu rikongera rigahuza n'impunzi n'abatanzaniya ni ukuvuga rero riri inyuma y'ikambi ikambi nayo ni nini cyane rwose mumenye yuko irimo amakambi abiri ikambi y'abakongomani n'ikambi y'abarundi ni ukuvuga rero usanga isoko riri kure cyane rwose bigasabwa yuko abagiye kurirema bipakiza ku makingano n'ubu rero barabyanse urabona n'amamoto yarahagaritswe ingingo urumva zibandanya zifatirwa impunzi
birumvikana ni ikibazo
ikindi nacyo ni uko no muri iyo nzira nyine habaye ibintu by'imyidogo cyane rwose harabaye kugwa ku bigisha baba bigisha amashuri mato mato n'ayisumbuye
babakura kubera iki
byabaye igabanya ry'abakozi na tenturamenya ati iryo gabanya ry'abakozi ryari rigamije kuki icyari utangaje bamwe n'uko wacisanga wabaza ati none mwisunze ingingo izo kugira mugabanya abo bakozi ugasanga birabananiye cyane rwose ikibabaje n'uko ucusanga mu bakuwe twavuga nti baba bari bafite nk'impamyabushobozi ariko ugiye kuraba nk'abasigaye ugacusanga bagarukiye mu myaka y'umunani imyaka y'icyenda ugacusanga abo basigaye bica bituma impunzi zimwe zimwe zishavura zitangura kwidoga ngo bakoze ibintu by'ikimenyane ibintu by'agatumba mugabo ku bavyeyi nabo ikintu kibabaje cyane rwose ni uko uca usanga inyuma y'iryo abantu bajya abakozi mu ishuri rimwe ushobora gusanga harimo abanyeshuri 120 130 uca yumvira nk'abana n'ijana na 200 130
ku mwarimu umwe
umwaka wa mbere wa gatatu
ku mwarimu umwe
ku mwigisha umwe usanga nk'abo bana ari benshi cyane rwose hari abagenda ukabaza ati none mwana no munsi mwiza iki akabura icyo akubwira bivanye n'ubwo bwinshi bw'abigisha bw'abanyeshuri riko
birumvikana niba n'umwana yicaye inyuma urumva ategereye mwarimu ashobora kutumva cyangwa se akanarangara
cyane rwose nicyo tuma twasaba tuti nimba ari nk'ibishoboka iya yarasenia bidufashe birayongeza abigisha kuko abigisha ni bake cyane rwose abanyeshuri nabo ni benshi ntacyo bashobora gutahura baca bataha uko
ubwo ndibigira ko ikiba nk'uko avuga guti kuba mu nkambi ni kimwe no kuba muri gereza twizere ko ibibazo bizakemuka ku buryo mwasubira mukajya kubaho mu buzima busanzwe iwanyu mukava mu nkambi
ntabyo turiko turizera kuko uraje n'impuzu baheruka gupokeza za kambi z'induta na mutenderi basanze n'imyambaro ya gisirikare ntawe uzi ibintu nabyo bizotera bihererane
wowe ntimutakaze icyizere byose birashoboka
sinzi n'ukuri ikikurikira nacyo ijwi rya Amerika ntitucyumva kuri FM twe twagerageje mu minsi twaravuganye na Edi Gwema ku bijyanye n'ukuntu bashobora kwiyumva n'amaradiyo yino kugira tuze turabumva kuri FM kuko ndabona procedure yo mu Burundi yo gusura kumvikana kuri FM atari ya hafi sinzi ko mufite nk'icyizere mukatubwira muti kuri FM tuzosura kumvikana muri kino kiringo n'andi ho amakuru ndi ushobora kuyaronka n'abayaronka nabusanga bakoresha amatelefone agezweho ya Android nabo bajya bataramusanga cyangwa amatelefone bigira ibumba nta makuru bashobora kuronka kugira tubatore naho kuri shortwave si twese dushobora kubatora amaradiyo yacu nayo ashobora kubatora
ya ni ikibazo ariko nacyo twizere ko kizabonerwa umuti ntacyo nakubwiraho rwose kuko natwe turategereje
oya gusa twe twavuganye na Edi Gwema avuga ati bishobotse akaba ariho biriya biri hafi y'iyo twashobora kwiyunga nayo tukavugana tukagirana ibiganiro kugira ngo dushobore gucishaho aya makuru cyangwa ibiganiro bitandukanye ushanambwira ati hariho amaradiyo harakorera mu makambi bishobotse mukagirana ibiganiro kugira abantu banyu bajye barabumva
urakoze cyane ni igitekerezo cyiza Sinzi
ko mwafuza mu buhinga bw'ipo mwizi matukavugana na Geoffrey.
Urashaka kuvugana na Geoffrey?
Reka
ikiganiro kibanze kirangire kuko arimo kwakira amatelefone.
Yego. Sawa. Muze kudufata mobile ibigwe mazema n'ukuri kugira tubumvirize kuri FM. Iradio nganye iriho kandi gitangure kandi n'amakuru nga mukambi. Ni menshi cyane gose.
Sawa, urakoze cyane ubwo turaza kuguhamagara.
Sawa.
Mukomeze ugire ibihe byiza dusuhurize n'abandi aho mu nkambi ya Nyarugusu. Radio y'u Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga kirakomeje twakire Jean Claude.
Muraho neza.
Muraho. Urahagana he?
Ni hano mu karere ka Nyagatare no mu Rwanda.
Mwiriwe neza rero?
Mwiriwe neza na amahoro ariko iwacu bimeze nabi ku neza ku marwariro hano ku bigo nderabuzima.
Hari ibibazo
ki? Baravuga ngo baduha serivisi nziza ariko igeze bakureba nk'iki ndi hazi. Nzi ko umuntu yakora rero ibyo umuntu ntabwo wajya kurega ahantu mu buyobozi ku bitaro ku kigo nderabuzima nta muntu warega, nta n'umuntu waregera kuko uregera usanga ari nawe wenyine bose bakora kimwe.
None urashaka kuvuga ko ari ibigo byose?
Ni iki iwacu kuko ntabwo ndagera ahandi hose kuko iwacu niho ndi neza.
Icyo kigo cye
aho nivuri
cyitwa ngo iki? Ni ikigo cya Nyagatare. Ni cyitwa ngo iki?
Aya ni cya Rukomo Health Center. Abaganga baho bakorera nabi, ntabwo bagukorera serivisi nk'uko bikwiye.
Ni ibintu bisanzwe se cyangwa ni bimaze igihe cyangwa ni ibyavuga?
Sinamenya niba ari ugusuzugura umuntu uwo babonye, kuko umuntu iyo hazi umuntu ufite amafaranga niwe bavuza bahita biyitaho kurusha uko wenda weho usanzwe wajyayo.
Ushaka kuvuga ko umuntu ushobora kuba yivuza kuri afashwa, tuvuge nk'uwaba ari mu cyiciro cya mbere avuzwa na leta, bashobora kutamwitaho ugereranije n'ubaze afite amafaranga, afite mituweli n'ibindi?
Kuko ndabihamya neza kuko hari umuntu umurenge wacu wa Gatunda hari uwo bohereje, ni ukuri ntabwo bamwitayeho. Ndiwe ngo hari sinzi amaherezo ye kuko ntabwo bamwitagaho nuko bitaga ku bandi.
Ariko biterwa n'icyo wita kwita ku muntu. Nuko ashobora kugera agasanga hari abarwayi benshi, ashobora kugera uhari
gukomereka. Nagiyeyo ngiye kwipfuka ku kanya nta muganga wabona, sinzi niba ari abaganga bake kandi baba barusibye ko baba bari mu bintu byabo utamenya gahunda zabo.
Ntabwo ari ubuke bw'abaganga?
Ntabwo ari ubuke bw'abaganga, barahari ko ntabwo baba bibereye mu byabo muri bizinesi, mbega batari hamwe sinzi ibyo baba bahugiyemo.
None se icyo kigo nderabuzima si icya leta?
Ni icya leta ariko nyine kubera ko haba hariho konabure n'abandi bose nabo ntabwo bikunda kubasangayo, ukabura rero aho wasibanyiza ikibazo cyawe.
Nabazaga niba ari icya leta kuko nzi ko minisitiri w'ubuzima yabujije amatelefone mu bihe by'akazi, telefone zigendanwa. Ubwo rero nibazaga niba bahugiye kuri telefone
ariko ntabwo mese ko ni isange ariko arangaye ni ahantu yamurega mese barabikoresha nk'ibisanzwe uko babibabigize ntabwo babyitaho uko bahawe amabwiriza. Ahubwo nyine sinzi ukuntu umuntu yazajya atanga ikibazo cye cyangwa akajya atanga nk'uwo muntu wari iyo gahunda leganye banyuze n'amategeko.
Ubwo sinzi ukuntu icyo nta muntu yagusubiza, ariko ubwo twizere ko mu bashinzwe ubuzima hari ukurikiye ikiganiro ku buryo ashobora kuba yazabagira inama, cyangwa se nitugira uwo tubona tuzamubaza icyo mushobora gukora kugira ngo mubashe kwitabwaho igihe murwaye.
Nzamubaze rwose kuko niyo umugore ifite umugore aratwite, iyo barabivuga ngo iyo umuntu agiye kwa muganga hari imfura ajyayo agiye kwipimisha,
yego
ndazizi ariko uyugiyeyo hari igihe bakorenza amatariki kugira ngo uzabyare cya gihe kitaragera cyararenze kugira ngo bazagucamande itegeko buri wese bamucamande kubera bamurenza nyine rero ukabura aho uburanira
ntabwo biba byanditse ku gapapuro se aho bakubwiye batuzagaruke mu byumweru bibiri uzagaruke ku itariki runaka
ariko barakurenza kuko ntabwo waburana iyo uburanye ahita nakwirukana ahubwo cyangwa akakwiyenzaho ntabura akantu akwiyenzaho agahita kwirukana ugahita utaha ubwo uwo munsi ukawurenga kandi ubwo umubazwe
kandi umugore agomba kwitabwaho nyine muri icyo gihe atwite kugira ngo bamenye uko imyenda ikura ndumva ari ibibazo
hari igihe n'ubu umugore wanjye yavuye kwipimisha muri iki cyumweru gishize yambwiye ko hari abantu birukanye nta mpamvu yumvikana mbega bitewe n'umuganga mubi
ubwo ariko bishobora kuba reka twe kubashyira mu gatebo kamwe ngo tuvuge ngo ni babi kuko bishobora kuba nk'uwo muntu ashobora kuba hari amabwiriza yenda baba bahaye akaba atayubahirije sinshyigikira ko bamwirukana kandi yagiye abagana ariko kandi haba hashobora kuba hari impamvu ubwo iyo niyo mugomba kumenya mugakurikiza ibyo babasaba
njye mbona biterwa n'umuganga ahubwo bashaka wenda uburyo umuntu yajya asangamo umuganga umeze nka gutyo kuko ufata nabi abarwayi ku buryo buri wese aba afite umuganga azi neza ngo nsanze muyu arankorera serivisi neza nasanga muyu ntabwo ankorera neza birazwi hari abantu baba bazi neza ko batanga serivisi neza n'abatanga nabi serivisi
reka ngushimire rero Jean Claude kuri ibi bitekerezo byawe ariko ubwo twizere ko ibyo bibazo mufite bizakemuka urakoze cyane mugire weekend nziza David ni wowe wa nyuma twakiriye ndabona amasaha agiye wiriwe neza
mwiriwe neza ejo mwiriwe kandi inshuti z'ijwi rya Amerika aho muri hose
barakumva rwose hanyuma bita aho ngaho rero muri makeya igitekerezo cyawe nawe
hano i Kigali turaho turakomeye hariho ubushyuhe bwinshi ariko izuba ntirigaragara ariko harashyushye cyane hanyuma rero nari mfite igitekerezo ariko reka nkubite mbangura
cyane rwose
nshimira mugenzi wanjye Jean Claude ku kuba yisanzuye akavuga ikibazo bafite aho ngaho Rukomo gusa namwiseguraho cyane kuko nka 90% sanu temeranya nawe ko ibyo bintu bishoboka ukurikije uko sisiteme y'ubuzima yubatse mu Rwanda ukareba n'ibyo bita televiziyo z'akarere n'ukuntu ikigo nderabuzima kiri mu bugenzuzi direkite bw'umurenge kwa Gitifu ukareba amanimero y'abaganga n'amafoto yabo bamanitse ahantu hose mu ivuriro bavuga bati guhaye serivisi mbi ujya kubwira umuyobozi cyangwa umurege biragoye kubyizera ariko nawe n'uburenganzira bwo kubitanga nk'igitekerezo kuko ni ukubaka u Rwanda igitekerezo rero navuga ejo ni hari porogaramu radiyo imwe nashaka kuvuga mu izina mpuzamahanga ikorera mu Rwanda yigeze gukora mu karere ka East Africa
yego amasegonda make cyane
baza kuri tele iyo bita outreach niko n'ibibizi ntabwo nabihisha abantu b'iyo ngiyo baza kureba inshuti zabo amaso ku maso nk'abantu babakunda muzahera i Washington muze mu majwi tuzababona ryari ngo muze tubabone amaso ku maso
tuzaza rwose David urakoze reka ikiganiro reka n'aha tugisohoreje tubashimire mwese ko mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma ya Engineer Cornelius na Geoffrey Mutagoma wakiriye telefone zanyu Jeanne Mukankusi kuri mikoro mugire ibihe byiza
iyi ni radio ijwi rya Amerika.